Vidi på en docka nyumbani jioni hii, ndugu moja aliniambia Daudi, sina mashaka na wewe. Kiswahili kizuri, nafikiri alisema hivyo. Daudi, sina mashaka na wewe. Basi tusome mstari wa sita. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Je, tunataka kumpendeza Mungu? Swali nzuri. Sasa Biblia inatoa moja kwa moja jibu kuhusu vipi kumpendeza Mungu. Ninasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. It's a fundamental truth.
Ni ukweli usiopingika.
Ya kimsingi.
Ni ukweli wa kimsingi.
Kabisa. It's good to read this again and again.
Ni vizuri kulisoma hili tena na tena.
To remind yourself.
Kujikumbusha.
To remind ourselves.
Kujikumbusha sisi.
It is impossible.
Haiwezekani.
To please him.
Kumpendeza.
Another thing is impossible.
Kitu kingine hakiwezekani.
God cannot lie.
Mungu hawezi kudanganya.
That's what it says in Hebrews chapter 6.
Ndicho inachoelezwa katika Waebrania sura ya 6.
The writer says,
mwandishi anasema,
it is impossible for God to lie.
Mungu akasema uongo.
Everything he says,
kila anachokisema,
is true.
Ni kweli.
Everything the word of God says to us,
kila kitu ambacho neno la Mungu linatuambia
concerning God,
kumhusu Mungu
and his will,
na mapenzi yake
for your life and my life,
kwa maisha yako na maisha
yangu,
ni kweli.
It is impossible for him to lie.
Haiwezekani akasema uongo.
Na ndugu yule aliniambia, Daudi, sina mashaka na wewe. Sasa niliambia Daudi, kumbuka Kiswahili hiki, sina mashaka na wewe. Kuishi ya namna hiyo, kutoka sentensi moja ya ndugu moja, ni kama semina sasa. Unaelewa? Naweza kukaa nyumbani kutafakari, sina mashaka na wewe. Inanifundisha kitu juu ya uhusiano wangu na Mungu. I was talking with this brother in the car.
Nilikuwa nazungumza na ndugu yangu hapa kwenye gari.
And he was talking about people should know what God wants.
Alikuwa anazungumza kwamba watu wanatakiwa kufahamu kitu gani Mungu anakihitaji.
Mungu
anahitaji.
Anahitaji. Ana what he wants.
Anachotaka.
From you and me.
Kutoka kwangu na kwako.
Without faith,
bila imani,
it is impossible to please him.
Haiwezekani kumpendeza.
One temptation,
jaribu moja,
in the Christian life,
katika maisha ya Mkristo,
is that we do things by habit.
Ni kwamba tunafanya vitu kwa kawaida yetu.
Au hata kwa sheria. Paul says,
Paulo anasema,
we are to live by faith.
Tunatakiwa tuishi kwa imani.
Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Sasa shida ni lugha ya Kiswahili. Yeye yuko. Ah. What did God say to Moses? I am.
Mungu alimwambiaje Musa? Alimwambia mimi niko.
Mimi niko. Ah. Hai maana haitoshi. Niko hapa. Mm.
Mimi ni yeye.
I am. Hatuwezi kutafsiri. Kwa milele na milele, I am. Jesus said, before Abraham, I am.
Yesu alisema, Ibrahimu asija kuwapo, mimi nipo.
Mimi nipo. Okay.
Nipo, think.
Sawa, ni sawa. Lakini kwa Kigiriki, lugha ya ya asili, maana ni ya kina zaidi. Haihusu mahali, inahusu tabia, uwepo. Unaelewa? Upo tofauti. Let us say there is a thief.
Tuseme kuna mwizi.
You know he's a thief.
Unajua kwamba ni mwizi.
Let us call him Cain.
Tumuite
Cain. He lives in the village.
Anaishi kijijini.
You know he lives in the village.
Unajua kwamba anaishi kijijini.
So you know, it's the truth.
Kwa unajua ni kweli.
He lives in the village.
Kwamba anaishi kijijini.
Sio ndio jamani? Mambo ya kawaida. Now, unajua yupo. Unajua yupo. Sio ndio? Najua. Safi sana. Najua yupo. Ni mwizi. Sasa, would you give him $1,000,000 to take to Mbezi Mwisho?
Sasa je, ungempa milioni moja aende nayo Mbezi Mwisho?
To give to someone else.
Ili ampe mtu mwingine.
Ah, Santa Dada. Sina mashaka na wewe. Kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Lakini James Yakobo
yes,
anasema je, unaamini yupo Mungu moja? Ndio anaendelea kusema mapepo wanaamini pia. Basi, kama ninaamini Mungu yupo, nimefika kiwanga mpaka au kiwango cha mapepo. Unaelewa? Unaelewa? Ninamaanisha hivi. Kuamini Mungu yupo haitoshi.
Kweli.
Hivi ninamaanisha. Sisemi kama unaamini Mungu yupo, wewe ni pepo, hapana. Lakini Yakobo anasisitiza ukweli huu. Hata mapepo wanaamini juu ya Mungu, wanajua yupo, Cain yupo kijijini. He that comes to God,
yeye amwendeaye Mungu,
must believe that he is who he says he is.
Lazima amwamini kwamba yeye ni yeye yule anayesema kwamba yeye ndiye.
Sijui. Kwamba yeye ndio alivyo kama anavyosema.
Yes.
Yani mimi ni I am holy.
Mimi ni mtakatifu.
Mimi ni mtakatifu. God wants us to believe in who he is.
Mungu anataka tuamini kwa ile ule uhalisia wake.
Ndiyo, tabia yake. The word of God teaches us.
Neno la Mungu linatufundisha
that everything is of grace.
Kwamba kila kitu cha neema.
Everything is of grace.
Kila kitu
cha neema. Our salvation is of grace.
Wokovu wetu ni kwa neema.
It's free grace.
Ni neema ya bure.
How do we enter into grace?
Tunaingiaje katika neema?
The word of God says.
Neno la Mungu linasema.
By faith.
Kwa imani.
By faith.
Kwa imani.
Not by my ability.
Sio kwa uwezo wangu.
Not by my righteousness.
Sio kwa uhaki yangu mimi.
It must be by faith.
Lazima iwe kwa imani.
Bwana asifiwe.
Amen.
That's why Jesus died.
Hiyo ndiyo sababu Yesu alikufa.
Because no one could live a holy life.
Kwa sababu hakuna aliyeweza kuishi maisha matakatifu.
In their own strength.
Kwa nguvu zao wenyewe.
The law of Moses was given.
Sheria ya Musa ilitolewa.
To show us.
Kutuonyesha.
That we can only sin.
Kwamba tunaweza kutenda dhambi.
The law showed us.
Sheria ilituonyesha.
That we cannot be holy.
Kwamba hatuwezi kuwa watakatifu.
It takes the work of God.
Inachukua kazi ya Mungu.
To change us on the inside.
Ili kutubadilisha ndani.
To make us holy.
Kutufanya
tuwe watakatifu. It is God's work.
Ni kazi ya Mungu.
It doesn't come by jasho yangu.
Haiji kwa majasho yangu mimi.
It comes freely.
Inakuja bure.
By faith.
Kwa imani iliyoelekezwa kwa
Kristo. By faith.
Ni kwa imani.
So it comes from grace.
Kwa hiyo inatokana na neema.
Amen. Bwana asifiwe.
Amen.
Natoa fungu la 10. Natoa fungu la 10 kila wiki au mwezi. Nimetimiza sheria, sasa mimi ni mwenye haki. Ha! Hamna. Sio agano jipya. Unaelewa? We are to live
tunatakiwa tuishi
by faith,
kwa imani,
and by love,
na kwa upendo.
Upendo huna sheria. Upendo
hauna.
Asante. Upendo hauna
sheria.
Sheria. Upendo hauna mipaka. Asasa mimi I just secure when your heart and your toa with the fung ni sheria sio imani kwake Mungu sio upendo unaelewa. I'm not telling you how much you should give.
Sikwambii kwamba utoe kiasi gani.
But Jesus Christ,
lakini Yesu Kristo,
has opened up,
amefungua
God's heart,
moyo wa Mungu,
to you and me,
kwangu na kwako.
That we live by his love.
Kwamba tuishi kwa maisha kwa uzima wake.
I've done this.
Nimefanya hiki, nimefanya hiki, nimefanya hiki.
Now I can feel good.
Sasa naweza nikajisikia vizuri kama Mkristo.
Hapana. Righteousness.
Haki
comes by faith.
Inatokana na imani.
Righteous living.
Maisha ya haki
comes by faith.
Yanakuja kwa imani.
Believing what God says.
Kuamini ambacho Mungu anasema.
When temptations come.
Majaribu yanapokuja.
We have to believe what God says.
Tunatakiwa tuamini ambacho Mungu anakisema.
He that comes to God.
Yeye amwendeaye Mungu.
Must believe.
Lazima aamini.
That he is what he says he is.
Kwamba yeye yuko alivyo ni namna ambayo anasema yeye ndivyo alivyo.
Kwa mfano anasema mimi ni mwaminifu. This is what we have to believe.
Hiki ndicho ambacho tunatakiwa tuamini.
If you come to God,
kama unakuja kwa
it's
Mungu,
not enough to believe yupo.
Haitoshi tu kuamini kwamba yeye yupo.
You have to believe he is faithful.
Lazima uamini yeye ni mwaminifu.
How many people
watu wangapi
live like this?
Wanaishi namna hii.
Do I live like this?
Yeye ninaishi namna hii.
Do you live like this?
Yeye wewe unaishi namna hii.
Yupo. Sina baba mashaka na wewe katika matatizo, katika shida. Bwana sifiwe.
Amen.
Yeye ndugu alinipa my sermon.
Ali yeye ndugu alinipa fundisho
mahubiri yangu. Alitengeneza mahubiri yangu saa moja iliyopita. Bwana sifiwe.
Amen.
Kama Bwana anaishi ndani ya moyo wako, kama neno la Mungu linaishi, ni uhai,
liko lihai,
lihai moyoni mwako, kila kitu kinaweza kuzungumza nawe juu ya Mungu.
Amen.
Bwana sifiwe.
Amen.
God saved Israel out of Egypt.
Mungu aliwaokoa Waisraeli kutoka Misri.
Unakumbuka, umesoma? With miracles.
Kwa miujiza.
And they got over the Red Sea.
Na wakavuka bahari ya Sham.
And the ladies danced and sang.
Na wanawake wakacheza na kuimba.
Kumsifu Mungu, sio ndio? Labda waliimba Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema,
yu mwema
kwangu. Na baada ya siku tatu walilalamika, Mungu sio mwema, Mungu sio mwema. Baada ya siku tatu hakuna maji. Hisia yao imetoweka kabisa. Imetoweka. Imani yao imetoweka. Walipatwa na shida, walikutana na shida, imani imetoweka. He that comes to God,
yeye amwendeaye Mungu,
must believe that he is who he says he is.
Lazima aamini Mungu ni yeye yule anayejitaja kwamba ndivyo alivyo.
Bwana sifiwe sana.
Amen.
This is the work of Satan.
Hii ni kazi ya shetani.
That you and I should not believe God.
Kwamba mimi na wewe tusimwamini Mungu.
This is the foundation of all other sins.
Huu ndio msingi wa dhambi zingine zote.
When the Holy Spirit comes,
Roho Mtakatifu anapokuja,
he will convince the world of sin.
Atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi.
How will he do this?
Atafanyaje hivi?
He will convince the world of sin.
Atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi.
Sasa, kwa sababu ya uzinzi, uasherati, wizi, robbery, theft,
yes,
in Swahili,
wizi, yes,
wizi, hapana, kwa sababu hawaniamini, si ndio?
Yes.
This is the sin. Hiyo ndi dhambi ile ile ya kimsingi. He will convince the world of sin.
Atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi. Kwa sababu hawamuamini.
They don't believe in me.
Kwa sababu hawaniamini.
This is the entrance. Faith is the entrance.
Imani ndio lango.
So you can see
kwa hiyo unaweza ukaona
that the devil,
kwamba shetani,
his work,
kazi yake,
is to create unbelief,
ni kutengeneza ukosefu wa imani,
not in the existence of God,
sio katika uwepo wa Mungu,
but in the nature of God,
lakini katika ile tabia ya Mungu.
So the devil was working in the hearts of Israel.
Shetani alikuwa anafanya kazi katika mioyo ya Waisraeli.
Kutoka.
Kitabu cha Kutoka.
Ah, hapana. Kumbukumbu.
Kumbukumbu la Torati.
Sura ya kwanza. This is the work of the devil.
Hii ni kazi ya shetani.
Working in the hearts of God's people in the Old Testament.
Akifanya kazi katika mioyo ya watu wa Mungu katika Agano la Kale.
This is the fruit.
Hii ndio tunda.
What we are going to read.
Ambacho tunaenda kusoma sasa hivi.
People who have seen God's goodness.
Watu walioona wema wa Mungu.
Seen miracles.
Waliona miujiza.
10 miracles.
Miujiza
10. They saw it.
Waliiona.
They saw miracles in the desert.
Waliona miujiza jangwani.
Their clothes didn't get old.
Nguo zao hazikuchakaa.
Their shoes didn't wear out.
Viatu vyao havikuchanika.
For 40 years.
Kwa miaka 40.
God fed them with miraculous food.
Mungu aliwalisha na chakula cha ajabu.
God is good.
Mungu ni mwema.
God is good.
Mungu ni mwema.
God is faithful.
Mungu ni mwaminifu.
But because of shida.
Lakini kwa sababu ya shida.
This is what they said.
Hiki ndicho walichosema.
In verse 27.
Mstari wa 27.
Israeli mka nungunika hemani mwenu. Nyumbani. Hemani mwenu. Mka sema, ni kwa sababu Bwana ametuchukia, ndipo atatutoa katika nchi ya Misri, apata kututia katika mikono ya Waamori ili kutuangamiza. Watu wa Mungu katika Agano la Kale waliamini Mungu aliwachukia. Kumbe ni ajabu. Ni ajabu. Kusta. It's something to be amazed at.
Ni kitu kinachoshangaza.
This is what the devil seeks to do in every.
Hiki ndicho ambacho shetani anatafuta kufanya ndani ya kila mmoja.
This is the fruit of the devil's work in people's lives.
Hili ni tunda la kazi ya shetani katika maisha ya watu.
God is against me.
Mungu yuko kinyume nami.
God doesn't love me.
Mungu hanipendi.
He loves that person.
Anampenda yule mtu.
But he doesn't love me.
Lakini mimi hanipendi.
God has ignored what I am suffering.
Mungu hayaangalii mateso yangu.
God is punishing me.
Mungu ananiadhibu.
I told the story the other day, a true story.
Nilielezea habari moja ya ukweli wa siku nyingine.
There was a missionary in Dar es Salaam.
Kulikuwa na missionary pale Dar es Salaam.
And a lady came to help in the house.
Na binti moja kaja kusaidia nyumbani.
And one day she looked sad.
Siku moja alikuwa na huzuni.
So the missionary asked her, why are you sad today?
Kwa missionary akamuuliza, kwa nini leo una huzuni?
And she said, God is punishing.
Akasema Mungu ananiadhibu.
God is punishing.
Mungu ananiadhibu.
That's the devil's work.
Hiyo ni kazi ya shetani.
That is the devil's work.
Hiyo ni kazi ya shetani.
That's darkness in the mind.
Hiyo ni giza ndani ya fikra.
Darkness in the heart.
Ni giza ndani ya moyo.
Questioning.
Kuhoji.
Ninayo mashaka. Because she had some difficulty.
Kwa sababu alikuwa na wakati mgumu.
Something went wrong.
Kitu hakikwenda sawa.
She thought.
Akafikiria.
She didn't know.
Hakujua.
She thought.
Alifikiria.
God is punishing me.
Mungu ananiadhibu.
Punishing her for what sin?
Kumuadhibu kwa ajili ya dhambi gani?
She didn't know.
Hakujua.
But the sign of the sign of God's anger.
Lakini ishara ya hasira ya Mungu.
Was that the tatizo?
Ilikuwa kwamba ndio hilo tatizo lake.
Alitafsiri tatizo
Alita.
Yes. Maana yake ni Mungu. Usinitupe. Giza inatokana na utamaduni ya uchawi, mawazo ya namna haya. Ujue ni uchawi. Bwana sifiwe sana.
Amen.
Bwana sifiwe sana.
Amen.
Now, if you have done something wrong,
kama umetenda kosa,
the word of God can make it clear.
Neno la Mungu inaweza kueleza kwa wazi.
If you want God,
kama unamtaka Mungu,
if you really want him,
kama unamtaka Mungu,
if you love him,
kama unampenda,
if you walk with him,
kama unatembea naye,
he will speak to you.
Atazungumza na wewe
kwa upole, kwa sauti ya chini, dhamirini mwako, sio kukufukuza. You bad person.
Wewe mtu mbaya, wewe mtu mbaya.
Hufai. Sauti ya shetani. Anakufukuza. Roho Mtakatifu anakuvuta kwake Yesu. Njoo kwangu. Mwanangu. Njoo kwangu. Bwana asifiwe.
Amen.
Je? Kwa kweli Mungu alisema hivyo? Shetani alimuuliza Eva?
Yes.
Eva. Mashaka. Anapanda mashaka juu ya tabia ya Mungu, juu ya lengo la Mungu kuhusu wewe. You've brought us into this desert to kill us.
Umetuleta hapa jangwani kutuangamiza.
Satan speaks to Eve.
Shetani anazungumza na Eva.
God doesn't want to bless you.
Mungu hataki kukubariki.
You can be God.
Ninyi mnaweza mkao kama Mungu.
My God.
Kama Mungu.
But God is keeping it from you.
Lakini Mungu anawazuia ili jambo.
Eat.
Kuleni.
And you'll be like God.
Na mtakuwa kama Mungu.
You don't have to listen to anyone.
Haumhitaji kumsikiliza mtu yoyote.
You will be like God.
Mtakuwa kama Mungu.
You don't have to submit to anyone.
Hamtahitaji kujishusha kwa mtu yoyote.
Ujumbe wa mambo ya usawa. Usijishushe. Anyone else? Don't bow to anyone else. Don't submit yourself.
Usijishushe kwa mtu yoyote yule.
Roho ya shetani inaenea ulimwenguni. Usijishushe. Mume wako, wazazi wako, inaenea sana. Imefika Dar es Salaam. Nilisikia, labda miaka 10 zilizopita au iliyopita. Tulisafiri kwa gari, radio, akina mama walilalamika. Kwa nini kusema shikamo? Kwa nini? Inaanza mwisho wa dunia, inaanza. Yesu, unyenyekevu. Walimpiga kondo. Ada nyingine. Eat this fruit.
Kuleni ili tunda.
Be independent.
Mjitegemee wenyewe.
Follow your own way.
Fuata njia yako mwenyewe.
Please yourself.
Jipendeze mwenyewe.
They ate the fruit.
Adam na Eva wakala ile tunda.
Immediately,
hapo
their eyes were open.
Macho yao yalifumuliwa.
What did they do?
Walifanya nini?
Did they feel grief in their heart?
Je, walisikia huzuni mioyoni mwao?
Je, walisema, dhambi tumekosa sana, kumbe Mungu ni mwema. He has given us everything.
Ametupa kila kitu.
He has created us.
Ametuumba.
Let us go to him.
Asi tumuende.
Maybe he is merciful.
Labda ni wa rehema.
Maybe we will find grace.
Labda tutapata neema.
He is good.
Yeye ni mwema.
Alifanya hivyo. Hapa. Walijificha. Sindio? Walijificha.
In the bushes.
Katika vichaka.
Kutetemeka.
Hofu. Walipo fanya dhambi kula matunda yale, kutokuamini kumezaliwa moyoni mwao. Kiswahili kizuri?
Yes.
That's what was born in their heart. That is what was born in their heart.
Hicho kilicho zaliwa ndani ya mioyo yao.
The spirit of Satan,
roho ya shetani,
came into mankind.
Ikawaingia wanadamu.
Not to believe God.
Kutokumwamini Mungu.
He's going to punish us.
Atatuadhibu, atatuadhibu.
Hofu, he's going to punish us. Hamna imani. Kwa tabia ya Mungu. Hamna. Imeharibika kabisa. Shetani anaharibu sura ya Mungu kichwani chako, akilini mwako, moyoni mwako. Mungu, God is not as he says he is.
Kwamba Mungu hayuko kama anavyojielezea.
He is like this.
Yeye yuko hivi.
Anachora sura ya Mungu. A corrupted image.
Anachora sura ya Mungu isiyo sawa sawa.
Ni sana, kama sanamu. Inachochea hofu, kutokuamini, hasira, kujipendeza, chuki, uongo, kujihurumia katika watu. God made clothes for them.
Mungu akawafanyia, akawatengenezea mavazi.
See, dear man, that's, if you don't know the story, that's what God did.
Kama haujui habari hii, hicho ndicho Mungu alichofanya.
God was merciful.
Mungu alikuwa na rehema.
Although they had sinned,
hata kama walitenda dhambi,
God was merciful.
Mungu alikuwa na rehema.
He did not destroy them.
Hakuangamiza.
Their nature changed.
Asili yao ilibadilika.
But God didn't destroy them.
Lakini Mungu hakuangamiza.
He had to send them out of the garden.
Ilibidi awafukuze kutoka katika bustani.
Because they couldn't eat of the tree of life.
Kwa sababu wasingeweza kula matunda ya mti wa uzima.
Because they had sin in them.
Kwa sababu walikuwa na dhambi ndani yao.
Bwana sifiwe.
Amen.
Sina mashaka na wewe. Unaona utofauti. Bwana sifiwe sana.
Amen.
If you can understand this,
kama unaweza kuelewa jambo hili,
if you can shika this truth,
kama unaweza kuushika ukweli huu,
and stand on this truth,
na kusimamia ukweli huu,
and live by this truth,
na kuishi kwa ukweli huu,
it doesn't matter what happens,
haijalishi nini kinatokea,
it is God, like gold before God,
ni kama dhahabu mbele ya Mungu.
We grow in faith,
tunakuwa katika imani.
We grow in love.
Tunakuwa katika upendo.
We grow in grace.
Tunakuwa katika neema.
Through difficulties.
Kupitia magumu.
If there's no difficulties.
Kama hakuna magumu.
If people love me all the time.
Kama watu wananipenda tu nyakati zote.
It's easy to love them.
Ni rahisi mimi kuwapenda wao.
Jesus said.
Yesu alisema.
Sinners do that.
Hata waovu wanafanya hivyo hivyo.
Yeah. When you're dhambi, wanafanya vivyo hivyo. Others love them.
Wengine wanawapenda.
So they love that.
Kwa hiyo nao wanawapenda.
Basi tumefika kiwango cha wenye dhambi kama tunafanya hivyo. Love those that hate you.
Wapende wanaokuchukia.
Pray for them.
Waombe.
In 1 Peter chapter 1.
Katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza.
If we start from verse 5,
tukianzia mstari wa 5,
waraka wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 5, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Nani mnalindwa, sikiliza, na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Nafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo ikiwa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbali mbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo. Ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekana kwa kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Bwana sifiwe.
Amen.
You will be known in heaven.
Utatambulika mbinguni.
By how much you trusted God.
Kwa namna gani ulimwamini Mungu.
Amen. How much gold will I have?
Dhahabu kiasi gani nitakayokuwa nayo?
You will have gold.
Utakuwa na dhahabu.
It will be visible on that day.
Itaonekana katika siku hiyo.
I don't think it's real gold.
Sidhani kama ni dhahabu hii ya Asia.
But it is a symbol.
Lakini ni ishara.
Dalili, ishara. Yes. Of your faith on earth.
Ya imani yako hapa duniani.
Your faith here on earth.
Imani yako hapa duniani.
It will show on that day.
Itadhihirika katika siku hiyo.
Amen.
Bwana sifiwe.
Amen.
Do not think.
Usifikirie.
That because someone comes to Dar es Salaam and preaches the gospel to
thousands. Kwa sababu mtu anakuja Dar es Salaam na kuhubiria injili watu maelfu.
That they will shine greater than you.
Kwamba watang'aa kuliko wewe.
On that day.
Siku ile.
Don't think like that.
Usifikirie hivyo.
There was a man called Cornelius.
Kulikuwa na mtu mmoja aliyeitwa Cornelio.
In Acts chapter 10.
Katika Matendo sura ya 10.
He had a very responsible position.
Alikuwa na nafasi yenye wajibu mkubwa.
He had to look after 100 soldiers.
Ilibidi awasimamie askari 100.
He wasn't a Jew.
Hakuwa Myahudi.
But he knew the Old Testament.
Lakini alijua Agano la Kale.
And he prayed.
Na alikuwa akiomba.
He prayed.
Aliomba.
And he supported God's work.
Na alikuwa akisaidia kazi ya Mungu.
And he prayed.
Na aliomba.
An ordinary man.
Mtu wa kawaida.
He wasn't an apostle.
Hakuwa mtume.
And an angel came to him.
Malaika akamjia.
And he said to Cornelius.
Akamwambia Cornelio.
Cornelius.
Cornelio.
Your prayers.
Sala zako.
And your alms.
Na sadaka zako.
Are come up.
Zimefika
mbinguni. As a
zimefika juu kama ukumbusho mbinguni.
Napenda mstari.
Amen.
He was known in heaven.
Alitambulika mbinguni.
An ordinary man.
Mtu wa kawaida tu.
Unknown to other people.
Asiyefahamika kwa watu.
He didn't have a preaching ministry.
Hakuwa na huduma ya kuhubiri.
He was known in heaven.
Alikuwa anatambulika
mbinguni. Tafakari. Do you want to be known in heaven?
Je, unataka kutambulika mbinguni?
Amen. I don't know what your name is, but
sijajua jina lako ni nani.
No. Would you like to be known in heaven?
Lakini je, ungependa kutambulika mbinguni?
Kwa sababu ya mwenendo wako na sala yako ya kila siku.
Sala.
It's the noun. Cross above your sala, Yaakov. Sihitaji huduma. In order to be known in heaven.
Ili nitambulike mbinguni. Sihitaji huduma.
Na wewe huhitaji huduma. You can be someone whom people don't notice.
Unaweza kuwa mtu ambaye watu hawamtambui.
Don't notice means sort of ignore, hawajali. Sawa, okay. Hawatambui.
Oh, hawatambui anachofanya.
Yes, sawa. But you have to speak more loudly, not just to me, so they understand.
Okay, yani unaweza kuwa mtu ambaye watu hawatambui kitu anachofanya.
I thought. God looks on things differently.
Mungu anatazama mambo kwa namna ya tofauti.
Looking for gold.
Anatafuta dhahabu.
But Peter tells us.
Lakini Petro anatuambia.
Kwa kitambo what? For a short period. Verse 6. Kwa kitambo kidogo. It might be grievous to you.
Inaweza ikawa mweza mkauzunishwa.
Bwana sifiwe sana. Ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo. This is why James says.
Hii ndio sababu Yakobo anasema.
Sura ya kwanza. Verse 2.
Yakobo sura ya kwanza mstari wa pili.
Yakobo labda anaweza kutushangaza. Ndugu zangu. Hezabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbali. Ni changamoto, si ndio? Jamani, ni changamoto. Mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Eva alitaka kutimiza lengo lake kwa ghafla, si ndio? Mara moja. Do you say le? Au
lengo.
Le au ule. Eat.
Kula.
Kula tu. Chukua nafasi sasa hivi. Kama usipochukua nafasi sasa hivi, hutaoa. Hutaolewa. Unaelewa? Take the opportunity now.
Chukua nafasi hii sasa.
People don't wait on God.
Watu hawamsubiri Mungu.
They love what they want more than they love God.
Wanapenda wanachokitaka kuliko wanavyompenda Mungu.
Bwana sifiwe sana. Mkifahamu ya kuwa kujaribu kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu. Oh, Bwana sifiwe. Mungu yu mwema.
Amina.
These are truths that change our lives if we can live by them.
Huu ni ukweli unaobadilisha maisha yetu kama tutaweza kuishi.
Yes. Saburi na iwe na kazi kamilifu. Mpate kuwa wewe mkamilifu na mtimilifu bila
pungukiwa
na neno. Bwana sifiwe.
Amen.
Sana. He is there.
Yeah, yupo.
Even when he seems not to be there.
hata pale inapoonekana kama vile hayupo.
See in the Jerusalem. That's what it was like in the desert.
Ndivyo ilivyokuwa jangwani.
At times it was like God was gone.
Kuna nyakati ilikuwa kama vile Mungu ameondoka.
He wasn't gone.
Hakuwa ameondoka.
He was looking at their hearts.
Alikuwa akichunguza mioyo yao.
I want to finish.
Nataka kumalizia.
But let us look at Deuteronomy chapter
8. Tuangalie Kumbukumbu la Torati sura ya 8.
Verse 2.
Mstari wa pili.
Sura ya 8, mstari wa pili. Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyo kuongoza miaka hii 40 katika jangwa. Utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyo kuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili sasa ni lengo kusudi la Mungu, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Ni mstari wa maana sana. Unataka kuongozwa na Roho Mtakatifu? Unataka kuongozwa na Roho Mtakatifu? Amen. After Jesus was baptized,
baada ya Yesu alipokuwa amekwisha batizwa,
the Spirit led Jesus.
Roho Mtakatifu akamuongoza Yesu.
See dear? Where did God's Spirit lead Jesus?
Roho ya Mungu ilimuongoza Yesu kwenda wapi?
Jesus was baptized in the river Jordan.
Yesu alibatizwa katika mto Yordani.
When he came out of the water,
alipotoka katika maji,
the Spirit came down like a dove.
Roho wa Mungu akashuka kama hua.
To anoint him.
Kumpaka mafuta.
And where did the Spirit lead him?
Na Roho wa Mungu akamuongoza kuelekea wapi?
The Spirit led him.
Roho ya Mungu ikamuongoza.
To a big city.
Je, kwenda kwenye mji mkubwa?
To preach to thousands.
Je, kuwahubiria maelfu?
He was led by the Spirit of God into the desert.
Aliongozwa na Roho wa Mungu mpaka nyikani.
For 40 days.
Kwa siku 40.
Kwa nini? Ili
jaribiwe.
Ajaribiwe na
Ibilisi.
Lengo la Mungu uongozo,
kumuongoza.
Now the leading of the Spirit,
uongozi
wa Roho Mtakatifu ikamletea,
ulimpeleka nyikani.
Yes, took him into the desert.
Uongozi wa Roho Mtakatifu ulimpeleka nyikani.
For this purpose.
Kwa kusudi hili.
To be tempted of the devil.
Ili ajaribiwe na shetani.
Don't think it's strange.
Usifikirie kwamba ni jambo la ajabu.
When you fall into different temptations.
Unapoangukia katika majaribu mbalimbali.
James goes one step further.
Yakobo anaenda hatua moja zaidi.
He says, count it joy.
Anasema hesabuni kuwa ni furaha.
He doesn't say it is joy.
Hasemi kwamba ni furaha.
He says count it joy.
Anasema hesabuni kuwa ni furaha.
Understand God is with you.
Eleweni kwamba Mungu yuko pamoja nanyi.
Understand God is with you.
Eleweni Mungu yupo pamoja nanyi.
Understand God is working.
Eleweni Mungu anafanya kazi ndani yenu.
Understand that what God wants you to grow. Understand that God wants you to grow in Christ.
Eleweni kwamba Mungu anataka mkue katika Kristo.
Understand that God wants glory in heaven.
Eleweni kwamba Mungu anataka utukufu mbinguni.
That the angels look down on you.
Kwamba malaika wakutazame.
And the spiritual realm looks down on you.
Na ulimwengu wa roho ukutazame.
And the demons look on.
Na mapepo yakutazame.
And see.
Na kuona.
A man will trust God more than his own life.
Kwamba mwanadamu atamwamini Mungu kuliko maisha yake mwenyewe.
That's glory.
Huo ndio utukufu.
Eternal glory.
Utukufu wa milele.
We are to live to be to the praise of the glory of his grace.
Tunaishi, tunatakuwa tuishi ili tuwe sifa ya utukufu wa neema ya Mungu.
Dear, Waefeso sura ya kwanza.
Waefeso sura ya kwanza.
Sita soma. That you can find it there. That a man or woman loves God more than themselves.
Kwamba mwanaume au mwanamke anampenda Mungu kuliko yeye mwenyewe.
Bwana sifiwe.
Amen.
Bwana sifiwe sana.
Amen.
That he wants to see Christ living in you.
Anataka kumuona Yesu akiishi ndani yako.
Paul said,
Paulo alisema,
for me to live
kwangu mimi kuishi ni Kristo.
And he was in prison.
Na alikuwa katika kifungo.
But when he wrote from prison,
lakini alipoandika akiwa gerezani,
he said, I am the prisoner of the Lord.
Alisema mimi ni mtumwa wa Bwana.
I'm not the prisoner of these soldiers.
Mimi sio mfungwa wa askari.
I'm the prisoner of the Lord.
Mimi ni mfungwa wa Bwana.
Mazingira yako sio gereza. Is it gereza?
Yes.
It's prison. Not a jail. Prison.
Yes. Yeah. It's okay.
So, just to make sure, your situation is not your prison.
Kwa hali yako sio gereza lako.
Hali yako sio gereza lako. Je, unaamini hivyo?
Amen.
Sio gereza. Sasa nimekumbuka, sijui, miaka 30 iliyopita, nilitembea, niliwaza mambo, nilifikiri, yule, anazuia maendeleo yangu ya kiroho. Nilifikiri, mara nilipofikiri, nilitaka kujificha, mbele ya Mungu. Kiburi kabisa. Nilijaribiwa kulaumu mwingine kwa sababu sikuweza kufanya nilichotaka kufanya. Nilijisikia aibu kubwa sana mbele ya Mungu. Nilitubu pale pale nilipotembea. Bwana sifiwe.
Amen.
Ndio. Anatupenda.
Amen.
Anatupenda. Mimi ninachosikia nipo kanisani mwa Bwana.
Amen.
Sio ya mpiji ya magohe. Amen. Sisi zote najisikia tupo wote pamoja mbele ya Bwana sasa hivi. Sio kama mafundisho shuleni ujuzi. Tunapenda kuchocheana katika upenda, katika imani. Tusonge mbele pamoja.
Amen.
Ndio. Tusonge mbele pamoja. Mungu akipenda mwakani, kama tukionana, tunaweza kusema, mimi sio yule ambaye nilikuwa mwaka moja uliopita. Mungu awabariki sana, ninawapenda sana.
Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Sasa, amen. Nataka kumwabudu Mungu. Amina.